gobolka Arctic ee ku yaalla cirifka waqooyi ee dalka Canada waxa uu ka mid yahay meelaha ugu qabow dunida. Sidoo kale waa gobol dadka ku nool ee loo yaqaan Inuit aysan la macaamilin ajaanibta kala duwan ee kala diimaha ah ee dalka Canada ku nool. Gobolkaasi waxaa sanadkii ugu dambeeyay ka shaqeynaysay gabar Soomaali ah oo macalimad ka soo ahayd dugsiyada dhexe ee gobolka. Haruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gabadhaas oo lagu magacaabo Shukri Cismaan Xaashi, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey halka ay hadda ku sugan tahay.
Wadankan hadda jooga waxaan joogaa wadanka Canada. Waxaan ka shaqeeyaa macalimada ahay Canada, meesha ugu sareysa wadanka oo ugu qabow la dhaho the Arctic region of Canada. Ayaa waxaa la shaqeeyaa dadka wadanka jooga ee miga ugu horeeyay wadanka, dadkaasoo la shaqeeyaa iyo macalimada ahay.
Dadkaas maxaa la yidhaha magacooda?
Waxaa la dhahaa the Inuit people of Canada.
Maxaad ku dooratay meeshan? Ma Soomaali baa degan?
Soomaali ma degan, muslim ma degan. Ana ah qofka una muslim ah iyo qofka una Soomaali, laakiin waxaa jooga saddex kale oo dad madow ah oo ka imaday magaalada Toronto in Canada oo iyaga xataa macalimadyaal ah, laakiin ana aniga waayo qofka una oo ah Soomaali iyo Muslim.
Marka qofkii ugu horreeya Soomaaliya iyo qofkii ugu horreeya Muslima ee tega meeshaas ayaa tahay?
Sax.
Waxaad ii sheegtaa macalimad tahay, fasalkeed wax bartaa, maxaad dhigtaa?
Fasalka waxaan dhigaa all subjects-yaasha oo dhan aan dhigaa, so math aan dhigaa, English aan dhigaa, science, social studies, art iyo health. So subject-yaasha oo dhan caruurta baranayaan anaa u dhigo.
Waa fasalkee?
Lix.
Marka imisa caruura ayaad wax u dhigtaa tirahan?
Klaaska waxaa ku jira 24, laakiin waxaan only imada klaaska maybe 15 every day, because halkan waxaa ka badan waalid aho balwad badan heesto amba waxay imadaan iyagoo soo casheen intay baxeen morning ka. So there's a lot of community problems, so every day waxaa imada maybe 15 caruur inta ugu badan.
Macallinimadaadu muddo intee le-eg bay soconaysaa?
5 sano.
Marka gabagabay ku dhowday hadda?
Yes, hadda waxay haray 1 week, so August on bilaabay, June on dhammay.
Way, marka dib wax yaraan oo laabano, dadkan marka aad u tagtay markii ugu horreysay ee macallinimada halkaas lagu geeyey, miyay ku weydiiyeen meesha aad ka timid, diintaada, wadanka aad ka timid ma ku weydiiyeen?
Markaan imaday dadka wada degan iyo caruurtaan u dhigo, wax badanay doonayaan iga bartaan meeshaad ka imid iyo waayaad masar ugu xirto madaxayga, waa maxay masarkaad xirto, luuqadan ku hadlo waa maxay, culture dhaqankayga waa maxay. A lot of su-aalay weydiinayeen anay ogaadaan meeshaan ka imid, because may arkin qof aniga camal u eg weligooda. Wax badan makaan soomay ramadaanka, su-aalo badanay ii heesteen, class waan ku tukadaa, so makaan tukan jiray way idaawadaan, way wada aamusaan, completely silent anay idaawadaan. So wax badanay ka barteen diinteyda iyo dhaqankayga, iyagana wax badanay bari jireen dhaqankooda, waxay keni jireen cuntada iyo cunaana ay keni jireen. So yeah, wax badan ahayd wax la iska baratay.
Adiga intaanad tegin ka hor, miyay maqleen Soomaaliya iyo qof muslim diinta islaamka iyo may maqleen?
Never. So community-ga waxaa joogo 700 oo dad aad degan meesha, so waa meel yar, community oo very small ah. So weligood may arkin oo maqlin qof Soomaali ah ama muslim may arkin before. So ana ugu horeeyay dadka qof muslim ah iyo qof Soomaali ah.
Dhibaatada ugu weyn ee la kulantay maxay ahayd?
Cuntada inta badan halkan ma jiro. Ani waxaan kusoo koray hooyo hosmanaysa hilib xalaal ah iyo ma cuni jiray hilibka dukaanka laga soo iibiyo inta badan. So markaan halkan joogay hilib badan ma cunin, like beef amba chicken amba waxaas ma cuni jirin. So just waxaan cunay seafood, a lot of fish and shrimp. So inta badan cuntada igu adkeed, cuntada lagu laqabsanayay, iyo of course like community hall makay ramadaan ahayd, maan heesirin qof aan la afuro amba masjid taraawiix la tago amba waxaas. So ramadaanka ahayd very difficult, but alhamdulillah that was the only part oo igu adkeed.
Maxaa kugu xiisa badnaa ama kugu la yaab badnaa ee aad aragtay intaad halkaa joogtay?
So waxaan igu naxdin badnaa waxaa weeyaan waalidka iyo familiga iyo caruurta siday usokren iyo amount of like wax badan dibaacay soo maran arurta arkeen a lot of wali halkan waxay haystaan but what is called us addictions so
drogoy bestemala
yeah exactly so waxay haystaan addictions like an arurta waxay arkaan hooyada iyo aabahood isticmaalaya maalin kasta iyo wax abay amba wax soo abay markaasna arurta waxay arkaan every single day iyo what is called Stigalian, but it's Dilayan, you have like in every morning school, you got a happy, you got just resilience, you got a made up UFOs, I don't know, Sahanin, her answer, and then her Debata Guru Kuchiro, Debata Arkan, Malaga Sahani Kramakal Arko, because they're still like young and innocent and stuff like that. So that was the most, I guess, shocking part.
Tasa kugu naxdin
baa. Mhm. Ee ka hadlan waxaan samaynaa shaqada dhexdiisa iskuulka dadkan containing way ka hadlan aniga saaxiibeen amba aniga police kugu diga chowey hooyo abood la xaray amba hooyo la xaray oo xafi class dhexdiisa ka shaqeeyaan so waa shaqada it's like it's my job so shaqada ila way ana ka ilo siyo waxa dhacay nasaxad ka keenay
taasina waxay ahayd shukr ismaan xaashi oo ah gabar Soomaali ah oo gobolka ugu qabow badan dunida wax macallimad ka soo noqotay Haruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ugu warantay.